CKMusicPromos.com.
Guys, you life mula wanu. I kono buleto mnyala bula wanu. No mu big hand, dakila. Opponent in gaso kolo kan, dakila. Okay, young what my G.
Twalibelela bano kuba chapazi toto fiolo kumo bato banga ma brothers watu wa mixa babwalo na babazi the money timo fatuli makwatazi tuwa pomo takuwa kalekanyo chagosa one love takuwa lupatanyo chagosa chali kosa takuwa kakamo so we do it right na manika takasano
twali
kake chagosa
Young world, my dear, wakuleka fi. Why fi okay? Nga wafikano tuma rap to fi pelela. Potu sangwa ni pamuru tevesha kudelela. Tawachi mja kunonga bambo na bala elela. Tawalika tako pochon, anda elela. Tifumo sanji nuka ten ten. Tavesha kunti nyana rikwa tazire ten. Olo ule ipompa kuna mule ten. Tula shika wangu taku wati we are beaten. Tushitesa kata tupimisha tuma meta. Waindi shiba ndi mkari kuma meta. Tushita posta, tushita mazampo. Wale mbelesha kuna kutina kuri zampo.
Chagosa. Twalibelela bano kuba chapazi. Toto fiolo kumo batuwa banga ma brothers. Watu wa mixa babwalo na babazi. The money timo fatuli makwatazi. Tuwa pomo takuwa kalekanyo. Chagosa. One love takuwa lupatanyo. Chagosa. Chali kosa takuwa kakamo. So we do it right. Na manika takasano.
Waliwa taiti.
Wali kake chagosa.
Taiti.
Twalibelela bano kuba chapazi. Toto fiolo kumo batuwa banga ma brothers. Watu wa mixa babwalo na babazi. The money timo fatuli makwatazi. Tuwa pomo takuwa kalekanyo. Chagosa. One love takuwa lupatanyo. Chagosa. Chali kosa takuwa kakamo. So we do it right. Na manika takasano.
Waliwa taiti.
Twali kake chagosa. Twali kake chagosa.
Waliwa taiti.
Twali kake chagosa.
Zale Super Azonto.